hei tikaro ake I te taringa. E whai ake nei ko ngā pūrongo kōrero o te wā.
Mauri ora e ngā iwi, e whakarongo mai nā ki e nei kohinga kōrero o te waiariki o te moana a toi mā wātea ko Kahi Stevens tēnei. Meri te anō I mua o te ke I arua pehu, koi nei tā kātipa Mark Bolton o rapu whakarauora morua pehu. Ka tuwhera anō ngā tatau o te puna o te aroha kōhanga reo ki ngā kō hungahunga kirunga whenua hou. Kia aura. Meri te anō I mua o te ke I arua pehu I ngā maunga teitei rānei. Koe nei tā kātipa Mark Bolton, kai whakahāre o rapu whakarauora mō rua pehu, whai muri I te whakarauora I e tahi tāngata I raru I runga I arua pehu. Toko rua ngā tāngata I whakarauora hia mai te maunga o rua pehu, ia rāua e hoki ana ki te take o te maunga. I eke te toko rua nei I te maunga I te ata inana hinei, me te whakaaro ka tāe rāua ki te tihi, ā ka heke anō I te maunga I mua o te taunga o te ua. Heoi, hei tā te pūrongo a Sun Live I tāe rāua ki te wai ā moe, I tīmata te huri o te huarere, nā wai rā ka tau ko te kohu, ko te ua anō hoki. Hei tā Mark Bolton I tāe te karanga whakamatāra ki a ia I te ahiahi pō o te mane mai te toko rua I runga I te mōhio, kua ngaro I a rāua te ara heke a I nā pō I te tekau mātahi karaka, I ki te tero pūrapu whakarauora I te toko rua e makariri ana, e māku ana, engari I te ora tolu rāua. Heoi, nā runga I ngā mōrea rea maha I ārahi te rōpū whakarauora I te toko rua I te ara heke ki tō rāua waka. Hei tā Mark Bolton I mua o te eke I arua pehu I ētahi o ngā maunga teitei rānei, me rangahau, me mōhio, meri te anō te tangata. He tau hou, he tirohanga hou anō hoki mō te puna o te aroha kōhanga reo, I nā hoki ka tuwhera anō ngā tatau o te puna o te aroha kōhanga reo ki ngā tamariki kōhanga reo ki runga whenua hou. I whakatuwhera hia te whare hou o te kōhanga reo I ngā rangi whakatā pahure ki te whenua o te kura o Waioeka me te pupuri anō I te ingoa te puna o te aroha kōhanga reo. He mea hirahira tēnei mō te kōhanga reo I nā hoki ngā hua maha mō ngā kō hungahunga o te puna o te aroha I nā ka tīmata te tau kōhanga reo. Hei tā ngā kōrero a Mere Aira Hata mā Pukamata, I whakaimi te huihuinga nei I te kōhanga reo National Trust, I ngā kōhanga reo o te rohe, I ngā whānau anō hoki honoana ki te kōhanga reo te puna o te aroha me te maumahara anō I a rātau o te kōhanga reo kāreu konei I te wā I tū te kōhanga reo ki Ngāti Ira.
Ko ngā kōrero hākinakina e haere ake nei.
Te tākaro maita kua kapo te tīma no te waiariki no te moana ātoi I te tāonga te Taranaki Women's Open Falls ki tētahi tōna mana maita I tū ki Ngāmotu I te rātapu pahure. I turaki te tīma no te karapu o Omokoroa I te tīma maita no te karapu maita o Thames Coast ki ngā whiringa whakamutunga 3 ki te 15 ngā kaute. Ka tiake rā e ngā iwi koi nei ngā kohinga kōrero, ngā kōrero hā kinakina o te waiariki, o te moana ātoi mā wātea ko Kahi Stevens tēnei, kia ora.